fit to for yes.
Semana. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo.
the name of Jesus. When we say amen, it simply means let it be done. Hallelujah. Say with me, amen. Amen.